ọdụ chukwu nwanyị na ndụ ọdụ chukwu kije n'ụwa wee kara gị mma ezuka imekata nara ndụmọdụ chukwu ije n'ụwa ya dịrị gị mfemfe. Ụmụ ibe akụkọ mụ na akọrọ unu akụkọ gọziri ọgọzi mụ na agwa gị ife nwa na ọkọ na agba obodo oyibo ọtụtụ abịọlere ndị naijiria. Ụmụ ibe nabata dị n'otu ụbọchị n'ọka kwado arịa wee kwadozia gochewe obodo oyibo ọzọ ajabụ wee mewe oge obi n'afọ ọkọchiri iwe ya eme wee gbajere nụ n'ekpele ọ batalị ọnụ n'ekpele kpọwa onye ozu nwanyị onye ozu nwanyị a nụrụ ndị na-ejelu chukwu ụzọ gwa nnene ịya ata jụlụ chukwu ajụjụ na ndụ ma agba obodo oyibo nzụta arịa nlere ndị naijiria nyabụ onye ozu nwanyị wee kpala ụba agọrọ n'aka duru ọgọsị dị njerele nje filido kpele ya ekpele ekpele nwa ka nwanyị kpechazele wee kpọọ ya ọgọsị dị ọgọje n'obodo oyibo ezi agala aga ma chacha ife ijetere gị nwa akarala m ụmụ ibe ọgọ were ego nwa wee nalụọ nọọ izu ụka na-abọ nabata n'izu ụka nkịtọ ofe obi wee kpọọ ya ọgọsị ebe ichecha na bụ onye ozu nwanya bịa gịna eji ebe onye ozu nwoke ka ịmalụ kọpụ owu iwe ka ya akọzia ọgọsị n'ọzọ n'igwe na ije jewekwa wee batalụ ebe onye ozu nwoke kpọọ onye ozu nwoke a nụrụ nne na ajụlụ chukwu ajụjụ ịyata ajụlụ chukwu ajụjụ anụ ma agba obodo oyibo ntụta arịa nlere ndị naijiria nyabụ onye ozu nwoke wee kpala ụba agọrọ n'aka dụlụ ọgọsị dị njerele nje filodo kpele ekpele nnabata ndị eze filodo nyabụ onye ozu nwoke wee bido ekpele wee kpere tụkwasị ọkọ babiri n'isi ịdawawa ịdawa bọọlụ na Nwachukwu kedijisa Nwachukwu ọgwụ ijeta naba onye ozu nwanya wee bịakwaba onye ozu nwoke dị mara nke anyị ekwuo ngwabịa were ọzọ ga-apụba ya bụ ọgọsị dị wee kpọọ ya onye ozu nwoke biko mezalụ m obi Chukwu na nara ma Nwachukwu n'ụzọ ndụ m ka mmụọ na-achọ na onye ajụjụ anara ekwuto nọ chacha nyabụ onye ozu nwoke wee mee ebere wee kperele ọgọ ekpere o wee kpọwa ozu ebule ụwa Chukwu kele ụwa bịa nyela anyị aka n'isi ọgọzite ụmụ ibele okpere ekpere nwa kpecha kpọọ ya ọgọzite ngwa ngwa zete aka na ntị eche n'obodo oyibo lezi agala aga ma chacha iri izetere gị nwa akparala m jee were ego jee debe ọgọsị wee kpọọ ya onye ozu nwoke biko rụzialụ ole mgbe ka mụ yeje obodo oyibo ọsịna na ọbụlọ nya ya ekwu kwenye na ọbụ Chukwu nya ya ekwuo mgbọchi okwulu mgbe nwee chebe jee were ego jee debe ụmụ ibe ọgọ were ego nwa wee lalụọ nya dịranụ ọgọchekata na iwe ya eme ọga mala iwe ya eme o wee rutezi n'otu ụbọchị ọya nwoke wee chọrọ ọgọ wụcha aa ọgọsị ezitepụta n'ije nụrụ abịa sisi ọgwa ndị na chedi wee bụ na onwere zapịa mbụla ebe afọ ọgọsị wee kpọọ ya nwanne nwoke onye nwoke gakene ịmakwa na nke baalụ mezili mmeme ejelu mbụ onye ozu nwanya wee chebe onye ozu nwoke n'ofe ife ka agba na-akọ na si mmeche n'obodo oyibo sesi agala aga ma chacha si ife nje tere m nwa akọrala mba n'ọkọrọ ire nwa wee kpọsị ọnya nwoke wee mụwazi ọnọkọ amụ ọgọsị na sef nye anyị soto ndị ekpere na-ezighi ya aba na-eru ya ihe echeche otu nwa dị beko osi chere gị achịkwa ka ịfụnanya ọhakwa na ha wesie ike anyị echebe ịchapụ ode onye dịbụ igbo awụsa arụra la jago de no toto fana fana po we pata se alo jeje be jago de baba de jago de we ku don wa di be na kwa nfuro na ya di be na kwa nfuro na ya e ya ta kwa no mo ku kam na ya no ma bo bo do yi bo ndo ta ya le be de Nigeria. What if I were to lose you? I were to lose you. We're going to go to the hospital. We're going to go. You're 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 going to Liberiana, Quajaje, eh, I put a 2,000 naira. You have put out the vans, you have the vans, you have below 1,000. Now, I pray to say, you get out that when I'm down. You want to pay for love, you will do over here, work on all. You want to be a woman, I am. The Palovanta with the law, can't you look at the pattern when I am? Of course, when my young can have a pocket, you mellow 1,000, they will let you do. We're going to go for an album. We're going to go for an honor. Follow that child with that love. Mama, what am I doing? We're going to lose the banana. We're still watching Mama Zija. Kayan Kokarinire. They are good at any move. Never young Koya Lunu. We're going to go for an album. We're still young Kosu and Oko. Of course, you will do it. Makani mekatana na ndo modu chugo eje nwa ya kala ye mama Ego go no no ninja,
I've got no money. I've got the money, I've got the 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 money. I've got the money, I've Ito wa ka no no di be ko ti wa na ra na mu de ije la ti re ku o no wa ade gba wu ku o no wa ni na ta do mo do ju wo je no wa da ka la ke ma ni la ro no o di ju wo
I'm not afraid to die.